every time na every day. Mini zoos na siongei kwa wewe. Chichi mami na chitembei, chimu unyi wala chitembei pengine. Zeya kwako wewe. Moniga, moniga, itiga abe. Moniga na huila paise mabe. Moniga lolo, moniga lolo.